abantu bajiba mulinda bayimba batendereza ekitiibwa n'okuyinza ebyo bibye emirembe gyonna amatabi waggulu tuyimbe tusanyuke tuwanike emikono gyaffe twaniire engoye wansi twogere mukama yoyo ayingira mu yerusalemi ekitiibwa n'okuyinza ebyo bibye emirembe gyonna Kusanyuka binji mu Yerusalemu lero abatona bakande banyenya matabi wakuru amusibe na balema bayimba batendereza ekitiibwa n'okuyinza ebyo bibye emirembe gyonna matabi wakuru tuyimbe tusanyuke tuwanike mikono gyaffe Jesus.